Eden Records Production.
Yeah.
Thumbs on the beat.
Call me. Need to get stuck. Yeah. Southern Classic contribute you. DJ Fresh K. Kunjaloma team. I see ya. Thank you for this one. Nexus. Jomc. Yeah. Baby, you come over today. Yeah, nina kupesa panjila. Nina kuhimika panjila. Yeah, no, no. Baby, in a nibble, naibu, na for me.
Nani chani suni konda, baby. Suni konda, baby. Nani chani suni konda, baby. Suni konda, baby. Tuli lafu ya tu, baby. Kalesa ni chani wambo chokamo. Kuchi kongi chatu, baby. Kalesa ni chani wambo chokamo. Yeah, yeah.
Zambia, baby, nanga ni chani. Na watezu wambo leko ni konda ini. Kati nina kupanyela mutima, baby. Wela unyuhuze, nisiva kutina ine ni malakwa. Jene sichi malakwa, nichi mutengo na miala. Baby, tisa pomelekeze mtu wina. Wachitati kutingenela mulafu yachi. It's better we put you gold face so that you give us a good favor, baby. Jie ni tupasane ule momo nyumba yachi. So that you nabantu wakunja, wakazi tupasa ule.
Nani chani sunikonda, baby. Sunikonda, baby. Nani chani sunikonda, baby. Sunikonda, baby. Tuli lafu ya tu, baby. Kalesa ni chani wa mocho kamo. Kuchi kondi chatu, baby. Kalesa ni chani wa mocho kamo.
Yeah. Mama, kolanga masipesi nundela lila kambo. Ndaye ya msomo mweka inda waka sole kai. Kuchi batu angdanyi vantu. Pele moro yanda ndo chaka chisi chakaka kai. Kuchi batu angdanyi. Yeah. Alimu mwenji nolumba leza. Kuchi waka kunja kutwendele. Ya molu yanda lwesi. Kusikila manu sobo twa kala ntu mwetwa yala wana awa tulichisi wabilo. Yeah, nakulomba kututa mwiti mtu ulia maila wama ula shupa kamo.
Nangani chani sunikonda, baby. Sunikonda, baby. Nangani chani sunikonda, baby. Sunikonda, baby. Tuli lafu ya tu, baby. Kalesa ni chani wambo choka mo. Kuchikondi chatu, baby. Kalesa ni chani wambo choka mo. Yeah.
Baby, kati suni konda, pete wani onsa. So that ina peza mundu, wina wani konda. Na mutima wake wonsi, yeah. Sindiwe mulungu wanga, kukini nosi papatila. Kuliwe daily, mami. Leka ni paseko wina wani konda. Kuchokela pansi pa mutima wanga. Nisiba kupeza mundu wolunga mawene. Uku konda, chima futa pata. We'll try my best, yeah. You know, kati suni konda, pete wani usa. Bakazi ni bambili pacha.
Nangani chani suni konda, baby. Suni konda, baby. Nangani chani suni konda, baby. Suni konda, baby. Muli lafu ya tu, baby. Kaleza ni chani wambo choka mo. Kuchi kondi chatu, baby. Kaleza ni chani wambo choka mo.
Yeah, baby. Pamene wenzo yenda na inesu na nilangize life nati uza chinja. But after wankala na ine wani chinjila life iwe. Mamini pempa ubelele mwini life yene wenzo nkala poyamba. Pamene ninakufuna andu wenzo tasha pali life yene unaningalia. But apa baby sivanga kutashe. Cause the life ya mene unkala baby. Wana kupasila na kazina ati nduwe jet free, yeah. Mami, nipe mpa ubelele, tikwilizane, monga mngala, baby. Yeah, bantu wanga tashe, ngati takwilizana, no nivu.
Nangani chani sunikonda, baby. Sunikonda, baby. Nangani chani sunikonda, baby. Sunikonda, baby. Tuli lafu ya tu, baby. Kaleza ni chani wambo choka mo. Kuchikondi chatu, baby. Kaleza ni chani wambo choka mo.
Thank you for this one. One DJ Fresh K, I see ya. Southern Quasi contribute you. Let's go. And it's just Zambia. One Nishk. Mr. Brown, I got you.
We love Nishk sounds, baby.
It's Fresh K on the day.